chizi. Baba na moyo mini mekukabithi. Usigeni acha nitayumba kichizi.
DJ Lida on the beat.
Nikikuteza mama chani na nama kopa kopa. Nalegeza sauti sijui kufoka foka. Wana tusema na waitia mama nguwa DJ popo. Natamu yako na kupa popoto unapotoka. Sema leo nataka kwenye bathroom. Au haya tuendeze tutuka book room. Na pupa speedy wengine unandelea kuzoom. Mixa vitu vya chuga vitua vitu pangi boom. The way you touch my neck. Touch my back. Touch my boom. Don't ever wanna look back on my exes. Will murder you. Napito mimi, bila yeye sazi kula. Yani mtoto ni mkali kabisa metalika. Nikalisha mapenzi ya minishika over me. Moto nyuta nipeleka mweza kona nengine. Kajisi unavoteleleka baby over me. Leo nataka kwenye bathroom. Au haya tuneze tutuka buku. Na pupa speedy wengine onandelea kuzoom. Mr. Vitu vetu bevitua vitu kwenye buku. The way you touch my knee.
Basi niongeze midundo DJ wangu sizime biti. Kwani kuya yo vipi malaya kenge kalia kiti. Cheki na vodondoka naona luka naona mashabiki. Aha.
Awe toksi. Wapi meneja movie. Weki jo plesi. Miselini movie chiblandi. Awe toto KF. Spagi. Where's the Biggie Plaza lady? I need to MS Sony.